udlungwane kanjaba, udlungwane wombelebele, odlunga emanqulubeni kwaze kwasa amanquluba esebikelana, umjokwane kanjaba, usala kutshelwa, usala kunyenyezelwa, usishaka kasishayeki, unodume ehlezi kamenzi, ilembe eleqamanye amalembe ngokukhalipha, igawu baza kuliluma, baza kuliphimisa, bakhumbula amagawu abebethi, utekula bafazi bakwanomgabhi, ababethe kula behlezi emalofini, ezushaka kayukubusa, kayukuba nkosi, kanti kuyinyakana ushaka esonethezeka, ushaka ngesaba ukuthi ushaka, ushaka kwakuyinkosi yasemashobeni, umlilo othathe kwamjokwane, umlilo othathe ubuhangunguhangu, oshise izikhova zisehlebe, kwaze kwasha nezisemabe dlana. Inkomo ekhala emthonjaneni, izizwe zonke zizwile ukulila, iziwe ngudunjwa waseluyengweni, yeziwa ngumangcengeza wakwakhayi, yaye yeziwa ngamantungwa wakwasokhumalo. Intethe egolwe ngazintizamkhonto kwamalandela, yathi ukusuka yajubalala, ungezwa betivalela njalo solunja lose, kanti kabasho kuwe wena kanjaba, basho unyoko umbulazi, yena ovalele ingonyama endlini, ojabule kundima nomgovu, abafazi abanendeni bephuluza, imikhubulo bayishiya izinqindi, imbewu yasala emanciweni ojabule kubhuzane phezulu, wakhethelwa udwedwe lwamaza, wadlula kumcompo zigoduka, wabuza indlela kudunjwa, kanti ngabuyibuze ubhuzane, owandulele ukuya kwanomagaga, lafika iqhude lamvimbela, aziqedwe ibongo zenkosi. Ayete!